sikhuthaza ukudlu zabantwana abancane kulolu hlelo. Njengoluntu sibuthaka futhi inhliziyo neingqondo zethu singasidosa kalula uma singaqapheli ukuba ihlale zibekwe enkosini. NjengamaKristu sidakulwe ebugqilini besono sabuyisana noNkulunkulu. Kodwa lokho akuchazi ukuthi imicabango yesono ayithi shwi emqondweni yethu. Kusibiza ukuba senze izinqumo ezinqala usuku nosuku sithabathe iphambano zethu simlandele uJesu. Emshadweni simelwe ukuqapha inhliziyo zethu kwintshisekelo zesono engamelana nobudlelwane besigalene nabo. Kulolu hlelo ezomndeni namhlanje sizokhuluma kabanzi ngokuthi ukufisa kungazala kanjani isono nokuthi singaqhela kanjani ekulingweni lalelo ungasuki. Ntati ithuba kubingelele ezomndeni uhlelo kulethela izeluleko eziphathekayo ngaba ka focus on the family. Sithola umbuzo ngonkosikazi osesimeni esinzima emshadweni wakhe. Ubuze wathi, ngingamtshela yini umnyeni wami ukuthi ngihuheka ngomngani wakhe oseduze naye na? Ngike ngezwa kuthiwa lolu hlobo lolwazi lungaxoxwa abagane ngenhloso yokuvulekelana, nokho ngimanqeki ukuthi kubuhlakani lokho. Kula madoda amabili akekho waziyo ngofudulo lwami lwangaphakathi futhi angifuni ukulimaza umngani babo ngenze njani. Okwamanje akukho sitshele khona ongabanga ukuba lo muzwa wangaphakathi usho ngaphandle. Ukuvuleleka isihloko ngokwaso naso. Okunye ukuthwesa umnyeni wakho ngayo yonke imicabango enhlanhlathayo nemizwa eshiya imibuzo esuke ithi shwi engqondweni yakho. Sonke ngabanye simelwe ukusebenza ikhulukuthi lengaphakathi lethu. Lokho kakuchazi ukuthi simelwe kuliqiqingela omunye umuntu siliphonse kuye. Ukuthembeka kwakho umtshela iqiniso, akusikho into eyodwa ukumbulela yonke imizwa le oyayube nayo. Yebo, kumele abaganene bavuleleke omunye nomunye, kodwa kumele bayihlole ukuthi kumele inhloso yenhliziyo ibe lihloboluni lokwethembeka. Egameni lokuvuleleka, abaganene kwesinye isikhathi batshana okuningweqe ngezolo nemanje labo ongaba ukuthi ukemhuheyo nemicabango yabo. Imininingwane nesikhathi izinto ezimqoka lezo. Ukuthula akusho ukuthi awuthembekile. Kahlehle, into enhle zikhathi thizeni ukuvala thaqa owakho umlomo. Lokhu kuncimishi nalesi simo sakho, la kungekho senzo sesono esenziwe. Akekho omunye umuntu olinyaziwe, futhi akukho budlelwane obulimele obudinga ukulungiswa. Njengoba umphostoli uJakobe ebhala ethi, kepha yilowo nalowo uyengwa ehuhwa ngezakhe inkanuko ehungwa. Uma inkanuko isithathile, ibeletha isono, nesono sesiphelisiwe sizala ukufa. EkaJakobe 1:14-15. Uma kwenzeka ngentuba thizeni, kube ngukuthi imizwa yakhe ngemihle, ithole ukwenza isenzo kumbe amagama angasibubuhle. Nokho, siyakholwa siyathandaza futhi kulokho kungenzeki. Yila khona ke okusuke kuyisikhathi sokuvuleleka, sokusola, sokuvuma. Uma kungekho kulelo zinga, kuhle le ndaba ibe phakathi kwakho noNkulunkulu. Ake sithi xaxa ngalomcabango wokugcina kancane. Uma isiphepho saluhlobo sivunguza enhlizweni nasengqondweni yakho, siphakamisa udinga ukujula nenkosi. Esikhundleni sokuyophonsa kumkhwena wakho nokwehlisa umshado wenu, kudinga le mizwa engemihle uyivume kuye. Khumbula amagama kaDavide kumahubo 51:4. Ngonile kuwe wedwa, ngakwenza okubi emehlweni akho. Yenza lo mkhuleko ube ngowakho. Cela uNkulunkulu ukukunika amandla ukuhlala ngothembekile ezifungweni zomshado wakho. Okwamanje yenza lokho kholwa kungokuhle ngokweqophele liphezulu kumkhwena wakho, umngani wakho kwe nomshado wakho. Uma uthanda ukukhuluma nomunye wabaluleki abaqeqeshiwe base focus on the family, ungathandabuza ukufona ku 031 716 3300. Bangaphinde futhi bakuxhumanise nabaseduze nawe. Asiphinde sikukhuthaze uthishelele kuwebsayithi yethu, la khona kuneyinsiza ezimangalisayo kwezobudlelwane nokholo ezingaba usolukhulu kuwe. Chofochofo ku safamily.co.za khona uzothola okudinga ngqo. Sikhule ukuba uvume uNkulunkulu enze umsebenzi enhlizweni yakho nokuba unxike emandleni akhe naseqinisweni lakhe.
Lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe yiFocus on the Family. Sihlangabezwa ohlelweni oluzayo.